Welcome to a bilingual storybook by Masi Shaf, written in Zulu and English. Kahle kahle, ufikeleli lwenzima elilinye uthu eshale oko, ishalonela elingile osholonya oko ufikelele. Utitle, uAgent Ava umsebenzi oyimfihlo ophezulu. Utitle, Zulu, umenzeli. U-Ava, umsebenzi oyimfihlo ophezulu. Introduction. U-Agent Ava, umsebenzi oyimfihlo ophekeme. Edolobeni eliphithizelayo, lapho izimfihlo zifihlekile emigodo yonke, futhi izimfihlakalo zilindile ukuthi zitholakale, khona lapho kuhlala u-Agent Ava. Emini unguma majwayelekile, kodwa ebusuku uba u-agent oyimfihlo, ozazulala imisebenzi ethokozisayo futhi ehlangabenisa nezinselelo ezinkimbinkimbi. Nesithuthu sakhe esimhlophe, amathulu aphezulu nobuchopho obuseshayo, u-Ava ahlale lungele sisenzo. Kodwa namuntlha ajwayelekile. Namuntlha umsebenzi wakhe mayelana nomtalini wakhe. Usuku lokuzalwa lendodakazi yakhe uLili selifikele, futhi ikhekhe elikhekhele elilayile lumane linyamalala. Nesikhathi iwashi luqhubeka ukushaya, nezivakazi sezifika, u-Agent Ava kusenele sebendise yonke amakhona akhe ukutholeleli khekhe elilalakile futhi esindise lo mgrubo. Hamba no-Agent Ava ohambeni olqole indizi eziphekameni, ukushayela okuseshayo futhi kusika ne-laser ku-Agent Ava umsebenzi oyimfihlo ophekeme. Kwindaba yobukraye bushakene nothando phakathi kumama nendodakazi yakhe, nokukuhlanganise nganyane kwesithorosani ase umsebenzi oyimfihlo. Lungela ukungena esenzeni futhi uthole izimanga ezilinde phambili. Ake sikale ngengoma, bese sibalekela ezweni elimilingwa elalimfihlakalo.